Katika omukulembeze w'eggwanga lya Uganda General Kaguta Museveni agamba nti essimu eraliikirivu ku nsonga y'ebbeeyi y'amafuta okulinnya naddala nga mu kiseera kino gavumenti yayongedde omusolo gwa nnusu bibiri ku buli lita y'amafuta okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027. Omukulembeze General Kaguta Museveni bw'abadde ayogera mu lukungaana mu ggwanga lya Kenya olwatuumiddwa Africa We Build Summit, ategeezezza nti okulinnya kw'ebbeeyi y'amafuta tekumweraliikirizza naddala ng'abantu abakozesa entambula y'enguudo abamu babeera bagenda mu bifo bya kwejalabya nti ye asinga kufaayo ku bantu abakozesa entambula y'ennyonyi kubanga bantu bangi bamusiga nsimbi baleeta ensimbi mu ggwanga lyattu Uganda nerisobola okukulaakulana. Era omukulembeze General Kaguta Museveni agamba nti essira kati bagenda kuliteeka ku ntambula ey'eggaali y'omukka ekozesa amasannyalaze okuzimba enguudo ezisoloozebwako ssente nga bagenda kuzikozesa ate n'entambula y'oku mazzi. Bw'atyo n'asaba abavujjirizi okujja kuno bakole omukago naddala mu kuzimba enguudo ez'ekikanga kino. Mu ngeri y'emu omukulembeze w'eggwanga ategeezezza nti ensimbi ezigenda okukola ebyo byonna byayogeddeko weeziri era yamaze dda okukoma ku bakulu mu gavumenti ye okukendeeza ku by'okwejalabya gattako okukomya okufulumyanga ebyobugagga ebisibibwa mu ttaka ebweru w'eggwanga kubanga eggwanga libadde nga lifiirwa ensimbi empitirivu olw'okubeera nti wabaddewo okwewoonaganya ku nsonga y'okwongera omutindo ku bintu bino ebisobola okwongera ku nnyingiza y'eggwanga Uganda.